mchanganyiko mama. Humu duniani watu wote sio wazuri peke, kuna wabaya. Wawe wanawake si wote warembo, duniani mchanganyiko mama. Waweza kumukuta bibi mrembo sana lakini akikosa tabia njema mama. Na hasio mrembo anaweza kuishi na watu kiungwana o mama. So shabli, oh dunia. Vizuri duniani mchanganyiko mama. Humu duniani vitu vyote sio vizuri peke, kuna vibaya. Vitu vizuri hasa vya gombana na vibaya, amani na ungovi vya gombana. Amuri za Mungu ziko kumi mama, zagombana na madhambi wewe. Humu duniani kuna vibaya na vizuri, duniani mchanganyiko mama. Been, what I've heard and what I've seen, this world is full of so much good, but too much evil.